zpushup.com.
Mbalule mbalule zilile mbali, mbesa 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 kinacho nda mbalule mbali.
Guru
nyama da Steve-O, Steve-O.
Listen, let me be your life coach. Guru ni bright torch. I've seen things ngama mira muloji. Those you think siwa ona they watch. Still eko punzi la bossy. Yes of course, umoyo ni kosi. Anything that you wish to do, osa eso sharing until you launch it. Juwa chewa nhuwene, simuka mbisana. But iwatamba ma status, ii ni type ya mene. Instead ama move yako mudale, liko dangerous. Ima screenshot itu mene. Na ma share ni secacy ama jealousy. Zauna za secacy, out deliver. Nga weke thiki anga ina pregnant. I'm clever, see famous scavengers. I never ask favors when I talk to strangers. Dependence, the form of disturbance. Watch me blonga black spiders in December. See, yes, protect us. Ino ni legacy. Help my jobless homies. Upeza vacancy. No namwe magaizo satu mvela nyansi. Mani limdoti chiwe na magazi. Mfuitu na taifofu. Social media tipanga mhofu. What you see doesn't exist. Brain iwa poka wa ikamo bofu. Fake names, fake life, fake friends. For sexy vala glove. Do things quietly. Pukuta makrams ya keke kumbovu.
We no dinkare bansi. Digambi sane za umoe. Nilindipe parandipeni. Fodogo za vuto lako. Kada wa mkudu kalo. Kamba masuka, koma rinda maza pide ndibozi tinda dalamba. Mbuno imozi siro wazara ziwiri ndi. Ndibo safunsa nadia pula mbali. Mbuno imozi siro wazara ziwiri ndi. Mbale masuka.
Zimasule, 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 zimasule,
zimasule.
Kamba chakumtima chichoke. Zimasule, zimasule,
zimasule.
Kamba chakumtima chichoke.
Never call your ex. Utiasa lilomba ma ex. So irojo ni munda wakalenga kulimisemu malex. Prepare yourself for opportunities. Ikabuelo sakamba sexy. Watch your spiritual life. Mufamili ndiye mubadwila ma snakes. Empowerment ni skamu. Iwaleko zanghala damu. Masuka talk to us. Chakolo wanzelu palinzelu na masamu. Guru ni life coach. Si wapa mulo mongali pubamu. Tonsi tili na ma pressure. Facebook success is a sham. Pambili bambili banghala angili. Nga you are happily growing a family. Saying you are luckily doing it. Kawili bebe siwa end around. Nga buwalili award ni atano na quality. Ama na nsang hero imu makiti. Visit my castle for clarity. Title ya guru mo game ili valid you era. To compare me na new era. Kunidi ya suge. Apabiti ni tenuka through snare. You change things by changing you. You drain your energy dating to. Your own ego can burden you. Icon are buying things you're selling to.
We no dinkare bansi digambi sane za umoe. Nilindipe parandipeni. Fodogo za vuto lako. Kada wa mkudu kalo. Kamba masuka. Koma linda maza pide ndibozi tinda dalamba. Kuno imozi siro wazara ziwiri ndi. Ndibo safunsa nadia pula mbali. Kuno imozi siro wazara ziwiri ndi. Mbale masuka.
Zimasule, 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 zimasule,
zimasule.
Kamba chakumtima chichoke. Zimasule, zimasule,
zimasule.
Kamba chakumtima chichoke.
Kimachi. KNB
straight out zpushup.com.